mutabara inshuro nyinshi nagutaje amarira mandi mahirwe no kurinza guhoza kuko sinzi vraiment ukuntu nanera iyi saha nseze ubona nagira nte uzi ko niba ku buzima utarimo dore nkuriza ntabizi nanjye nisanga byabaye sinkunda kubanurira ndashaka kubundi rwose baby I'm sorry kundeka byo byihorere mamuzi manzi kunkunda mandi mahirwe nkosore baby I'm sorry 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 Ndira umbabarire ibyashize tubyibagirwe tutangira ubuzima bushya ndashaka kuba umuntu mushya believe me no know me nubwo nzi ko bigoye pe niyo wanyizera gato gusa simakana ko ndi umunyamafuti ndi n'umwana mubi singwiriye umutima wawe koga ya mama but I'm sorry shaka kubundi rwose baby I'm sorry kundeka byo byihorere bamuzi manzi kunkunda mandi mahirwe nkosore baby